Katikiru wa Uganda Robina Nabanja agumize bana Uganda nti gwanga lya tegefu okuchaze mpaka zo mupira kwa AFCON bila abiri mu masambu wa denge chibena ekitwala mupira ku lukalu lwa Afrika cha CAF kiraga nti gwanga teririna kwetegeka ensonga eno mu parliament ereteddwa ku liro oludda olwa government Yoweri Ssenyonyi ng'atadde government kunninga ennyonnyola eggwanga pulaani zeyagoberera ng'ezimba ebisaawe bino oluvannyuma lwa CAF okulaga nti tebiri ku mutindo. Ssenyonyi ayongeddeko nti yali asuubira bonna abazimba ebisaawe okugoberera ekyo ekyetaagisa nga bwe kirambikibwa abakulira okutegeka emizannyo gino so si kwonoona nsimbi ez'omuwi w'omusolo.
But also, right honorable speaker, I'm concerned about the template, if any, that government used. Because you completed Hoima City Stadium last year, commissioned it, and now they are telling us it is falling far below the standards. So what template was being used? Because I thought we should be aiming first and then shooting. We seem to be shooting first and then aiming later. There should have been a template that we were following from CAF, all these standards, and then we follow. But now we finish construction and they are telling us you've got to demolish much of what has been constructed.
Nabanja mukwanukula asabye gwanga obutera likiri olw'ensonga ezanukuddwayo CAF n'agamba nti mpaka zino we zinaatuukira ensonga n'ensobi zonna bagenda kubanga bamaze okuzitereeza.
Right honorable speaker and honorable members, I want to thank my brother for raising such a pertinent issue. The fact is we are going to be more than ready because those remaining gaps will be bridged within this period between now and when AFCON will take place next year. We are ready and we are moving on very well.
Ssenyonyi wabula asabye Nabanja anyonyole ddala kiki ekiri mu kukolebwa era nga wano Nabanja ategeezezza nti alipoota ya CAF kabineeti yamaze okugikubaganyako ebirowoozo ng'era asobola okukoma awo mu lutuula oluddako alambulule ku ebyo ebyasaliddwawo.
Right honorable speaker and members, cabinet discussed the report and we have put in place all the necessary requirements to have Uganda host CAF next year. And that maybe what we can do, right honorable speaker,
we finished with CAF.
Yes, I am saying let us have a detailed report to allay the fears of my brother.
Okay.